Mr. D Beats Pond the mix.
The boy bend the rock. This is the boy with my blonde.
It's Joel.
The Bad Nation.
And she's production.
Tekanya, chale fiache woy, wishi bikasa na bizu kai sanga kuwaya. Tekanya, tutinga system na fiancele foya, you are going to acquire. Bakulu mpebe na kwipu jia amba, ngabebo wa nikebo afuma kwepe. Mambo wa iya nebya
mbo, yopi
na kufunda awa wa kwawo.
Avantu wala kwa fwebu kisha dionse Genesis, efyo lepita momuli lo fiache. Papa fide isanga mufule sula menso no kulole show. Kwa mailo mwadi wonsele, lwa titeti mwishe. Ekole ya kutari ngo babweshe, deti ubabweshe mula ifi useshe. Babi dionse pama opinion yove, bali wakubu benshine fikopa. Finshi winga salapano efikopa, ukupusana kuena kula ngenshi langa. Mwambona ndei saba ila ila ineneshe. Na bapate fe naikala nisemu na family nga tuapusa na limone ringiline. Tula sova na muto walu kwa mnina na ulufianya. Kuta deko wafumesho kutekanya. Vafye na venamu iza ni stomu. Fyo sekelele na mawaini ngochi. Mfye pachalo tapaba tinani ichefye. Walilu vanga tuakumana. Story dionse bonse bamba na mabati. Ndongwa wiki wiki stifa na edek. Success in monarch.
Tekanya, chalo fiache woy, wishi bikasa na bizu kaisanga kuwaya. Tekanya, tutinga system na fiancele foya, you are going to acquire. Bakulu mpebe na kwipu jia amba, ngabebo wa nikebo afuma kwepe. Mambo wa iya nebya mbo, biopi na kufunda awa wa kwawo. Kutekanya kwa machika tabagai, reduce more problems, no lie. Imagine you an examination without reading other than instructions. Wasanga wapona likuwaya. No one to blame but only yourself. Semba kutumano lupa market. Ush the Chinese wash that up. Bondi wabwela bako kola. Kwile telela noti na ukulela. Obe mwana mbena kubula amba. Mkuteka nyomo mchibumi. Wanana ngwa awe mkwenu. Biwayu katu kuteba wisha. Palasta zankara na majindango. Teka nyoku kwele chochi mutengo. Na wapona mutiuli na mutengo. Prohibited idea te kwa chongo. Kata ulefo kuisanga mufyongo. Ile mfika kwa tilipinda. Kumabazi awe ni menefuna. What's interesting is elefuna. Keep your lane, wait for your time. Don't trash, if you rush you crush. The Rock.
Zizi boy wa mabroni. The Bad Nation.
J Rider.
Chola Dola.
My comics.
Damiano Kabosha.
Einstein.
Anna Muchongo.
The Third.
Demetrian.
Justo.
Kinoa.
Masalimbo. I say.